I want to be you, my wife, because I love you. I love you more, Shaggy. Baby, I want to be you, my wife, because I love you. I love you more, Shaggy. And I want to go, me and you, to my mommy and daddy, kule kwetu kifungu wajue. When the wife matilio, nani shakula ya mini, kuishi mimi nawe. Nawe kilichobaki ni ndoa na watoto tuzae. Atuzae, alisha sema babako kwetu kuwachane. Mwiku, ni mwiku kwa pesi la mimi nawe. Kitachotutenga kifu, ni kifu. Alisema msewe ile kuwacha kwetu ni mwiku. Penzi la mimi na we kita chotu tenga. Aye, my love. Apezi unaloni patosha sanje kwa kasi gani. A baby antena we bonge la physically mwenye hadhi zake. Akupati shishi baby tunda wala kingi mani. Ae na tukingi ya dimbani mwali unavyo sasambua. Na miuno yako ya pwani pali unaponegulia. Ae na tukingi ya dimbani mwali unavyo sasambua. Miuno yako ya kwani pali unaponegulia. Ae, nani shakula ya mini kuishi mimi nawe. Nawe kilichobaki ni ndoa na watoto tuzae. Atuzae, alisha sema kababu kwetu kuwachane. Mwiku, ni mwiku kwa pesi la mimi nawe. Kitachotutenga kifu, ni kifu. Alisema msewe ile kuwacha kwetu ni mwiku. Ni mwiku kwa pesi la mimi nawe. Kitachotutenga. Aye, my love, my love, my love, my love. Please don't let you go, my sweetie, my darling, my baby, oh baby. Don't leave me alone, my love.